yande joni wittode min tawi sappo e joyi studio kalangu habaruji e fulfulde hande nde andan ni yeruno studio kalangu wonno waɗa dow fi tewtol laamu leydi men Niger ko warto nogay e jeɗɗi lewru décembre duuɓinaji ɗiɗi e nogayi hande nde min kokkal lawol hono mbiyeten Ismaël Oumar Idé tefoɗo inde parti mbiteɗo fan Niger gan haala kandu won sigila muɗum nonni min jarama tan enɗan zender nokku to fawarjo fille cuɓakki ni noon horejo seni to enen ɗon woni fedde hawji ndi cuɓaki e dan andinan en noyi wonde cuɓaki wardi e nder région mo Zender yewtere men pinnande studio kala ngo haaltana haala hono koɗɗum woni jukkugo sawru bofodiru e laabi saɗe ko joƴƴina dow majjum Soumana Amadou no ñallina on jaam nani habaruji meɗen ɗi en ɗan no wontirni yerno mbirmi ni no tawa goo kay ginanda ni hande nde eɗen tawa e dow fawarjo mettal ɓernde saabu bandimin goto mbiteɗo Lawal Boukar laatiɗo kañum woni dow inde studio kalangu nder région mo Difa kañum woni ko heddaki kanko Lawal Boukar wodi ko heddaki ni lewlo ko torto enen di fon ko mayi caggal mundu konda eɗen andi kanko omo golla e nder radio mbiteɗo Docc Weley ton du konda mo haala hawsankore ɗum waddi ko fande min jewtidi e goto laatiɗo mo golditto mbiteɗo Mamman Kanta laatiɗo haalni Asmane China ɗumi woni ko andi e Lawal Boukar
sude waddan samari mai kwazo
o neɗɗo tikkinkiniɗo nder golle mum tilayi o miccite imo yiɗi golle makko woɗi du o hana hawsanki berberejo no amma dayi neɗɗo wawi haala mum fano haala ɗemgal goɗɗo to fu pama neɗɗo non mo Allah hokki basira Lawal Boukar Allah hinno o yaafo imo tikkinkini nder gollal makko sanne gam wakkati fu sa o noddaka ƴamude abba ɗume kanumi waɗude illa fuɗɗol makko gollal Docc Weley kadem wakkati fu nde o hokki habaru awiyam mo o arti hokki o awiyam no ɓuuri mo sakiti hokkude on welude Allah hinnomo yaafo
hande nde enɗan studio kala ngo hokkatanani hono haala tewtol laamu mbiyeteɗo Ismaël Oumar Idé tefoto inde parti mbiteɗo fan Niger ɗum du konna ƴewtana fille cuɓaki ko hoore leydi men Niger ko watto nogay jeɗɗi lewru décembre duuɓinaɗi e nogay ɗi enɗa ɗum du konnani wonno ko fawar joni kanko ndu hono bandiraɓe mi yewdi e maggam batte o haala ɗume woni ko sigili parti makko ndene fan Niger no wiyeedu konna fande kama kanka
Ismaël Oumarou ko saabi aɗa tewta laatade hoorejo leydi
étendue la diaspora ça fait maintenant presque 10 ans que
wona nana jonde nder leyɗe yaasin duuɓi majjum sappo ni mi wartana ley leydi an hantode duuɓujinaji ɗiɗi e sappo e jeetatin jonkay wondude e kore ji'am yiiloade nder leydi ndin fu nden noon laasi bimi ƴeewude no fii nimɓe wotoɓe ɓen wontiri ɗum watti kam laato tewto faa bayle gaɗa
pour essayer d'apporter un changement
aɗa wawi didandeme laabi mawɗi ɗi sigila maɗa o
nous avons
arande fuu jande demal fii arzu ko on e harto ndenagu ɗon artirtengal ni woni farto ndenagu ɗon ko laati yoppirama ɓaawo hande ɗum du gandima ko leydi meɗen caggal mum miɗen godi anniya waddude bayle fartorafi keƴoran ñamdu ɗon gaɗa muɗum du ɓi leydi fuunde hantiti jande mum sayse gollani leydi ndi guinam e fa hande jande nden dow ɓeydo
no e gatton gollon sigila moɗon o faa gasa
e laawal ngal bayle no gaɗan sanne misali gollitirɗi jamani kam en wattete arto demal ɗon min aadake du wadde nokkuje to jande ekkintinol watte ko ɓeydata yaadu yeeso campaniji ɗin hedde nokkuje ɗen fuu misali harto campaniji kawjiɗi fii arzu ko on e jande du sembinɗine hemum
ɗume senni on e tewtoɓe ɓeeto
min woni tewto laato hoorejo leydi arano mo tefay waɗa jawdi do dallinade ɓiɓɓe leydi Niger min do woni arano kadin anduɗo campaniji leyɗe yasin cinguɗo ɗum bawɗo du waɗitade ɗum fa hande
ɗume kalanton ɓiɓɓe leydi Niger
mburtaɗan sanne e wottude gam politique hunde noon ko yiɗi jama'are sanne ndenne saabe oɗon ɗuuɗi mburte jurude yiitude hakkeji moɗon heɓa leydi ndi battane mum wooɗa mburte wottude e nder hakkillo fukkingol
tout surtout voter vos consciences
to enen zender horoje seni fedda hawjinde cubaki ni o wadi jodo kala hakkuma ko hokobe habaruji gam batte o andina no wono cubaki warnde region on ender majjuni Shaibu Musa wono wete o wi ni hono cubaki wadi na hanir fu se wana tan no wodi hono jaccer ko wadal filako nar sigilo o enda kany o halni bandi min tawa to enen zender Ali Keita
Tonta hiya loreji kanidi yarude gineji biroji wote nai din no majjunon na ko min nati e der piloaki majji wodi di ko andudo no kure de laddenum min kebi chadale fardondo sannem dida bengel jaccoran hebama fartotalki botirdi ko region dum dum faddi woteji gere der biro woteji di zender goddi chadale godde min kebi dun dun do tawa kenana har ekintidon mawbe biro Fato kebinon talki don min kebi chadale kamdokai. Dei sator maji di fu min lasi baket un e watu edit un ender dima wote gadadom. Wot idu min kojan labi fu kanuti e la wangal ekin tino lobol wat e yade tonimpe biroji din e mope komitiji din fu.
Nani to enda agadez du kona CSC ka on fedde hawjini filakon dar kokol habaruji leedi men Niger e moddintingol mudum wadi hawrtere gam batte holla hokkobe habaruji kanyen himbe fulatibe fi o enda no jewa dum en be pamana dow hon hokkugo lawol yaade e ciudi kokol habaruji gomnati kanyen gonde inde hore mudum fu yaade himbe tewtobe ko darto subede on enda lawel Sallaw Ismail latir kanyen woni chawrtere mawdo mo hore CSC nani ko hani Musa Mamman bandi min to en agadez
wakati cuakiji ponda wadede to wakati jino ikepata fodu fodu chaka himbe porpugandaji e halaji fudu no gade undu sabi komin cingi labi der wakatiji di endan ko watta cuudi habaru di endan bawa gada golleji mu enno haniri fodde eno labi kawjidi filla golle majji biiri miden peccida du fa handen ko tawa der labi di endan he ardibe partiji di endan min kala nabe nobe tokkira ko be gollida cuudi habaru di endan ko watta to burdinol du fu wade chaka mabbe kulle nayno tariki neddo mabbe fu no wadi neddo mabbe fu du no wodi mintaji 15 e dermu e jewti ditta hen kawride goto mabbe fu ko wada der hubere region mauni e halaji tawabe der tewteru ardanga leedi bendu kandu no wattete der cuudi di enda ga yottine himbe leedi
non ni to enda meni sorwa tawa kadan der region mo difa don wonto faande batu wada 10 e jeddi wara 10 e jene lewr december enda ni dun du konda hawrena ni lambe tube dum won fina tawa be leede cedia wo dum woni jadian ko jengonde bangi hernaage afrika nyede lak chad ko watta chapan taton denne ko be kaldo mo sanne kanyu wonno fila ko darto denaagu jonde jam kanyu e faande ko mojjinto ngurnda rewbe nani fawar jolle lami do kaccalla kaccallu gaso latir kan woni lami do leedi tok enda men sora ko halni bandi min biete do grema Ari Muhammadu.
Dalili haurina amin de kanni woni timbe andudira gada sawaraji chakam neddo fu wadda andal mu e nyanyal mu beyda bandira gar irni he bandun du miden tefa joddinde hakkilu fukkimu e hebude mosola rafike jeron hakkilu fukkimu ser chakantaraji amin enda min gadi du fa hande filla nyaw coronavirus e rabu min gadi du filla kollol rewbe mardi bondi e furno dirol kobe gona e gadani min gadi filla tugal du gal himbe gadante ga hisinde be nyawu komin ardini kanni woni filla no wade komin nangana lede amin de enda har yilaru firta ko e himbe majji ko beyda himbe amin kandu nemin ardini burde
vision
noni ara filla ko narto nyalande itane do fi himbe dille wambe lede mo yaad lede godde nyalande do konna wada kana 10 je lewru december dum wadi ko fawar joni alternative espace citoyen kan wonno fedde jingonor himbe no endan to enda agadez be gadi kambe do battu goddo fereji gondon e do fi o gam batte be kokko der hakkileji be kokko der kibaruji be pammina do fa woda ara filla ko narto jawdu ko no watte e der majjum dum waddi ni ko goto mabbe biete do fawar joni Musa Kallam Muhammadu o andini o jangino no enda lati wari fotti e batu on enda o andini bandi mi tawto enda Musa Mama dum won ko be gadi ele fi on enda
la gestion de ce fond a été
ka jogol jawdi don wadira ka no haniri mimila nano ko jawdi ni hunde non ko itana faryadu yeso jaka cede non latide ngata kanana gam durwidide e wadanobe gollal vittinol nimbe dillambe ladde don tawidu far gollidigol e jawdi din golleji gadaade le Niger e der Sahel e fu min lasi bake ndarde hunde non ko wadai ngande golleji gadaade di fu wadai ko jibti der mun dum du nimbe mbawa hebude yaadu yeso ko hani ni woni e der sigila golleji gattete do nimbe keba golle latide ko wayi bo yute
des actions qui seront durables.
nani edo fi ko fawarjo studio kala ngo hokkoto hono sukabe ka endu kala ko yedo fi la ko darto yidde hakkunde mudun do enan der leydi Niger hande de on nana sede ko fawarjo bitedo Rainatu Amadou mo dubi sappo e joyi o haali edo fi ko yi kanko du konda
Rainatu Amadou yian sappo e nay yoni sappo e tati neddo en nangito bandu mudu fami himbe be joddoto fami hakkilo himbe no ngonde jara sappo e jeenay ko jeena do way joddago le himbe ad way pam na kilo himbe ngande jara ta ya buyti jandeji maada den do wadanno fami do narita duubi sappo e jeenay yaade duubi nogay e mi bi jippa kam acca mi tokka dum tawe du neddo ndara giddo mudum jaba bawde jogade do ma wana ngam jango jom ya woppay yi o goddo wala haaju ma on haani ndar giddo dum den ka defo dewle waajo dogol ne wayi hakkilde surun ha hakkilde sukaabe me tarbiya kam
hala sukaab umma tore sigila no mo istiyo kalangu hey banna no gonda ko ne habaruji on
subhanallah bannira warjo da halana
alhamdulillah tunde me don kira wodi ko wonde berna an ko jimmi mi halama do majjum
wi in ko hebi himbe bangerde enno
kenyi mi cewi lumo de lore faba faba don nemmi rebi didugo ibe kira goto on madon batana higo makko bi ko dabbo lotorojo idon dagge de lenyol e himbe ko reere
inna lillahi kunni o wela banun nanul
hannan nemmi da hirda mabbe inra on yi iko golle loktorobe mo alta kanjum wadi himbe kurere ilenyol ibe doggamu illa wurtaki nyogungu covid-19
handa himbe nanga hulugo loktorobe
kula nyogungu covid-19 kanjum wadi himbe gari ibe doggabe embe yamda ibembe magatabe fu
nannon bannirawo sede en kawndiri ko e meden en tokki laabi joinaadi kisinaydi himbe imma nyawgun en den tannon ketten kisin imma mag
inara yenya fu na tawaymo imma waya manyamata mayahata golle
dun do yo anni nore non de studio kalangu wadi hawtaade e minister kawjido cellal bibbe leydi Niger
yewtal men pinno hande haltana hala dati jojjinaadi hembre chapande jeddi e jenay hembre chapande jetati e le fiko darto talki chubaki leedi men Niger ko lati hali hala neddo fu wofondir e labi di enda ko dum woni ko hantawe jukkama no hantawe jobu nangirama dum wonno ko fawar jondu ko nan e do fiko darto chubaki leedi men Niger madame Goje Maimouna Gazibo no andina dum Balkissa Hamidou min ndu konna min ko yidi min purje fulfulde
de dume woni jukkol e sawru mo dotanaaki ko dewtere hawjine fille cubakiji dan wi
ce que distribue ko ko himbe na gattudo himbe geddane nate na talki propaganda nyana cubakiji din endan gadete kaso balde sappo yaade hitaane mubbere jomun nangete watte du yoba ujune didi fa ujune laso cede moytul gacce amma no wado du watta o nyama kaso na o watte o yoba cedden fadde cubakiji din gade neddo fu nangira talki cubakiji gonga e gonga din ko hana talki dibe gadir propaganda din neddo o e himbe tawraabe e ko der habbi dane de kaso duubi joy nangete be gatte duube joba milioji joy cede moytul gacce so geeru borninu kolte gollal gollo gonnati na komin monanga no yeddena himbe talki cubakiji na talkuru tawado der tewter cubakiji der wakkati gollal mu kandu kaso hitane yaade duubi tati wondumu watte du yoba ujune nay yaade ujune laso tati cede moytul gacce no wado himbe be enda acce nyama kaso na gatte joba neddo fu nanga no wada propaganda ko hana der wakkati bi'aado on kandu kaso hitane yaade duubi tati wattete nyama watte du yoba ujune nay yaade ujune la so tati no wado dum acca o nyama kaso na o watte o yoba cedde hanono dati hemre e la so tati e sappo e jeenay e hemre e la so jeenay dewter hawjine cubakiji di bi'ir den der rabinul hala kaso jobol cede moytul gacce e jabol talki din dum woni jukkol e sawru neddo nanga ngaado wala no doytano ko deftere
de mura et tel qui viole le code electoral lui sera confisqué
to moy en dun yarata boytali din
le president de la
ardi do seni chakan tararde enda police be gendarme na procureur to mo en boytal injarete
le procureur de la république
moy wawi yarude boytali din endan to himbe be
bi leydi fu no wawi yarude boytali din enda de gi'i goddo doytanaki ko dewtere hawjina filla cubakiji din wi'i partiji e gube partiji kan en duno bay jari boytali mu
sai wi'e neddo no wodi seda nanoy
neddo hajaaka wadda seda police be kan en je taykaade wurtina gonga on
Et de donc, abrime, il faut le tilisser, mais assalamu alaikum, balan te djamwali.